I don't know, but it's Mule Muletena. In the name of Jesus, Mungu msaidie Tasha Rudida. Mungu msaidie Tasha, fanye mziki tumemiss. Mungu, in the name of Jesus.
Asante. Yo, ha, mtoto kitaka wembe mpe topa za kai. Mnafiki unetaka ngoma skupi kondo muvai. Hadithi zao zilizo kiki minasikiza badaye. Nazo lazima gila oti dingia doge na mamae. Hajawe kuboa ala kusunya. Hizo ni TVT kisogo ndefe na brain. Tuliweta TVT chembe chembe za tetere weze weta TKT. Maji ushiki mic bila GGT, yule M yuko poa, tabia ijapigwa jiki kangangana. Tuna danga za mjini tukila wiki. Mama mia, embu fikiria. Dunia tambara bovu wa imevaa sidiria. Snaa clear, kweli snaa clear. Mato ni sala na shetani so raia kwa raia. Amen.
Mungu wasamehe awajui watendalo. Mungu wasamehe awajui watendalo.
Kumbatia ulicho nacho watapora dia. Tega skills, tege ndege keti tako skia. Rombaya umepandikiza nzuru meipa mkia. Salam zende kwa ma ex wangu na wamkia. Ukikunja rock na kunja buti. Bonge la shati, tonge la suti. Na toto cute, nota mbaruti. Unataka nijeda nyalama mshangao. Hau nanipa pakukaki. Rombaya bila chengo na one la kama woni. Nisha bampa niko chuma na mbado na vuka mtoni na okomi. Ndevu kijiji na oko roaming. Sishangae lojeri kampigia Tommy. Hey mola, sadia marapo wa rap hudi. Mashabiki wanadai keleleo. Tuko unifu kila siku makusudi. Tufanikiwe na tufike mbele. Amen.
Mungu wasamehe awajui watendalo. Mungu wasamehe awajui watendalo.